kirefu ndo chazama. Mwenzenu kutoka ndo tata, ndo tata. Ubongo kichwa kashasaganya, aye. Kila semacho nafuata, nafuata. Baby nafeel kunoga, udambu dambu napendaga. Akili usha ikoroga, uzandu zandu piza baga. Yani so fine, nikikosa losto na kutaga. Aye, yani go gaga, usha nitandika beto na kufaga. Yani so fire, nikikosa losto na kutaga. Aye, yani go gaga, usha nitandika beto na kufaga. Bandika, bandoa, nipe, 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 ninogewe. Funika, funoa, nipe, 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 usichelewe. Bandika, bandoa, nipe, 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 ninogewe. Funika, funoa, nipe, 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 usichelewe.
Ukaniweka mbali na mabosi, nikavimba kwa wako mashosti. Ukiwa mbali na mitani kosti, oh my way, oh na na na. Ukinipa na mita kupatia, kidudu mapende takugandia. Wewe kwangu zaidi ya peace na ufia, oh my way, yeah. Ukinipa na mita kupatia, kidudu mapende takugandia. Wewe kwangu zaidi ya peace na ufia, oh my way. Unani control, unani control, yeah, yeah. Yani so fire, nikikosa losto na kutaja, yeah, yeah. Yani go gaga, usani tandika beto na kufaga.
Yani so fire, nikikosa losto na kutaja. Yani go gaga, usani tandika beto na kufaga. Bandika, bandoa, nipe, 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 ninogewe. Funika, funoa, nipe, 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 usichelewe.
Made it.